Yeah, I know you miss me. I miss you too.
Baby, what a guan. You're my only man.
Yeah.
Na yo na go deep, we get it sim taman. Baby, what a guan. You're my only man. Na yo na go deep, we get it sim taman. I'm so deep in love with you. Moyoni wangu ni wewe tu. I'm so deep in love with you. Uniga shimu, usini darau. I'm so deep in love with you. Moyoni wangu ni wewe tu. I'm so deep in love. I want you to offer me a love. Don't be pain, don't love me. What can you do for me? What can you do for me? What can you do for me? What can you do for me?
Siwezi kudanganya mwisho siku ni kuache. Mana najua pole na ongera asante ndo jibu lake. Macho kitamani moyo sema hisia zake. Mdomo jivika ujasiri wa kutatua tatizo lake. Siwezi kukupa mavumba ila naweza kupa moyo wangu kwa wazi. Karibu njo pange chumba nisha kufanya wa special. Na staki tena mitumba binadamu otu adogo ikiwa kubwa ni nyumba. Sitoka mbali ya macho yako. Siwezi kutapeli hisia zako. Siwezi kukana mbele ya shoga zako. Siwezi kukwacha wish pek yako ila naweza kuwa benki nzuri ambayo taitunza penzi lako. Ukiacha zako janja ujanja ukiacha skendo. Kila mwenye roho mbaya so kwamba au yu upendo. Fikiri kabla tendo kisha fato tacho hisi latambua. Kupata usichotaka ni rahisi.
Kipi unajuweza fanya ni furai. Unajalidi penzi njo ni pain. I want you to offer me a love. Njo ni pain, njo na mie. What can you do for me? 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 Baby, what a guana, you're my only man. Na yo na go deep, we get it sim taman. Baby, what a guana, you're my only man. Na yo na go deep, we get it sim taman. Girl, I'm so deep in love with you. Moyoni wangu ni wewe tu. I'm so deep in love with you.
Najua gopendo wa haunaga jinsia. Kwa yote ataempenda mwenzake basi ni ruksa kumwambia. Naishi kwa hisia mabanzike nshajifia. Siwezi kukwacha ata ukipata upofu woni njia. Jinsi nilivosota kiasi gani unajua. Navokupenda ukinitosa Mungu anajua. Ingawa kutengana na ayo ni atua. Ila tambua penzi mara ujengwa kwa maombi na dua. Sasa vipi ni kuache wakati najua pole na ongera asante ndo jibu lake. Macho kitamani moyo sema hisia zake. Mdomo jivika ujasiri wa kutatua tatizo lake.
Kipi unajuweza fanya ni furai. Unajahidi jendi penzi njo nipe. I want you to offer me a love. I want you to offer me a love. What can you do for me? What can you do for me? What can you do for me?
Man Walter and Dick Classic.